studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Ouattara to bogi jadde ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam wali sakrabe hedibe bangal wotteji subagol president ministre leddi Mali ko moni do leede godde ben hultin nonno to lomi tonno yontere jabbinande wiide wotteji din do ben wattu marsi tande 2022 politinkobe halnan en mbihi dum wawi jatti wadede ben soni ewtagol hasindina gol ben hunjitama hore tafun fedde humani de ƴawtagol politika ku e nuyle gollirde laamu mbiyanna joƴinte keñan woni ko dum humpita e le batu hakkunde premier ministre o e kañe pelle kewde to kay ton hakke noga yon golloɓe radioji jokkondirde e studio tamani hawriti e mbiyanna jande do faamu mbiyanna do radioji ɗi mbiyan mbawata anditinde yimɓele ɓuur fof mbiyanna hoyfude le alhaali farati ñawuli leydi ndi ɗi goni sembe kabaruji amen hande beten talatare sappo e jeegom leru marsitade 2021 bisimilla sakraɓe tama woteji subagol président na heba wadede wattu mars hitane 2022 hono holliti ministre leydi Mali kumni do leede godde yontere jabbinande to lumetun politinkobe halnana en ben be do kay jeddal fi kabar mudu ka non laamu hakundejo na hani tafun hinade ko buri fu fasindinede e wi mabbe kedanna ko heban Ali Cissé do fostan konko Umar Waygalu
Professeur Tiemogo Sankare lamido fedde ADMA PASG holliti wiide ko woni faana laamu hakkundejo yo landinade woteji laabude leliti meden di ko wi farde majjum wadde daña ko ardina
wiide mako woteji faaju inde horejo leedi keso taw woni ko habbi hore yimbe fu hande ana wawi faamede wiide dum woni timmode golle laamu hakkunde rew sabi timmode golle laamu hakkunde rew woni ko habbi hore yimbe fu landinde woteji di woni timmode golle mabbe o fa ba wadde dum wajibi kenabe ngada madaraji be mbayta dewte kande wayteede de be darono denagudu
bangal fedde noddit observatoire pour les élections et la bonne gouvernance les leydi meden di kanko Ibrahim Sango o wi wote dan bay wadede le lewru mars tane 2020 ka dum e tayde fu daña ko laamo jewti no nuyde seriaji woteji din gori le leydi meden di
gonga miden mili edum wawi wadede ngam fare woteji di wadede wajibi kina dewte de jewte go oni nenagu tewte dido bal mudum ko hani way tedo ko wayte tato bal mudum landinde woteji so ni dum heba ka wadede mi bawa landinde woteji di mine e juude amé landinde woteji di woni timmode golle mo laamu hakkunde ro haani wadde
yoga e tankiti tobe kay ana tikiti wiide yalla laamu ara waawi landinde dido woteji wattu biyaado ona be mbi so ni dum heba wadde ana holliti wiide fedde transition de golleji mabbe di pewaye
bangal jodo hala mbien ƴewtagol politika ko e nuyle gollirde laamu fedde lulunde COS ju inte le transition der e mudun hawrintinte politinkoɓe guɓe sinɓe talhuru dinankoɓe rewɓe e jokolɓe caggal kaldal hakkunde makko e pelle mbien leydi ndi premier ministre o suboto natoɓe e fedde nde fanda ndeɗo fedde woni yaltindi ɗati dabareji mbien ƴewtagol ngol keɗɗanna ko kanko premier ministre Moktar halni mbien Moktar Wan halni Moussa Malle Sissoko e dow festango mumnata sendubo
lorsque les maliens se réunissent
rassemblent les dindis deuri kaldi ardini ko wodi yo tuni minga ihande ana buri e ruji joyi mi den kalda min deuri do jo ingolo fedde humani do ay bugola e famin golla sariaji politika ku leydi de nyalande garuji mi fiyanda bareji yalla golleji mon ana wawi yawi nede buri fu bangal sariaji politika ku leydi ndi ana hani kala ɓiɓɓe leydi ndi fo dowradu gotun
autour de ce bien commun que nous avons
sakiro mbawi tudde hakkillaji moɗo dow mbiyanna kabaruji amen e le bem amen facebook ado twitter radio kiɗɗo coup d'état hitande 2012 Amadou Aya Sanogo yoppitama oɗo jawabu woni ko humpita ñande altinere nde le kiiti lolirɗo wara hoore bele rouge en noga e goho ndenno général Sanogo eɓe hayfidaɓe nawtirki sariyawol lolirgol loi d'entente national hitande 2018 hitande 2019 jafoɗo ngol e muɗum hultama ɓen jaafe kala garɓe bonandaji yogaji lettiɗe Allah hitande 2012 so avocat en Sanogo jetti ɗum torraɓe ɓen torraɗo goto kay woytike ɓen oɗo kiiti o keɗɗanna ko heɓan Issa Umar togola e dufestan Umar Waygalu e Ali Cissé
dum buray er goto Amadou Aya Sanogo be o hayfidaabe be furbe njoppitama o wattu joni o be kenti ko he mabbe caggal ko wiyaabe kayfonoma be bari hippobe kufunaaji boddeji yimbeele no kay go o sariyawol gol dum noddita loi d'entente nationale les leydi meden di kangol be cuddiri so be njoppita wattu joni o kedde mo kanko noddita maître Abdourahmane Ben Mamata Touré o gote avocat en Sanogo be ko mo sifido hen
effectivement gonga mi de jondorno yuppitede mako sabi sariyawol ci
jooɗinaaɗo leydi Mali noddirteeɗo loi d'entente nationale au saria jinganowo potal au saria mo ɓiɓɓe leydi Mali woti fay gooto wawa hadde saria o gollireede so wona o immina anniya o e anniya lobbo le saria leydi Mali o windi ɗum ana holla wiide kulleji yogaji fuɗɗi waɗirede no haaniri le leydi Mali
ɓe sara muɗen keddile hen ɓe kollitiɗe wala fof ko mbawi halde le oɗo haala ɗum e tawede fuɓe mbi eɓe kaaja tottede tewuji yimɓele mabɓe ɓe faa ɓe gaɗa suturaji muɗum en
komo fuu heɓi galle muɗum kaen adadu jawdi ndi aadi muɗum ɓamanana ɗum komi tawtanno ko ni woni landinde ɓeɗo yimɓelle janaja moɓe kandi ɗum woni ko heɓaka waɗede fa hon
kanko noddirtel Aminata Soumaré goto e rewɓele wonnoɓe ley kippoɓe kufunaji boɗeji ɓe o holliti wiide ministére ngaɓe Amadou Ayya Sano goɓe caami dow makko wattu joni o jaɓanayi oɗo saria le majjum dow yo waɗan plainte fewtude e leydi Mali ndi
on jugement mo yimɓe andino jabuɗum ko ɓooyi miɗen jondorno ɗum min tampinta hoore am wiide mi yahan yesso sariyaji goɗɗi le leydi Mali ndi mi naɓan kabaru o yesso saria leyɗe aduna andirteɗo justice international to ka miɗen miili wiide min tottete ko woni hakke am
Amadou Ayya Sano go e ɓo hayfidaɓe fuurɓe joppitama dow suddade ngol ɗo sariyawol ngol ɗumnodirde loi d'entente national hewɓe taykittitoɓe wonɓe le leydi meɗin ndi kay kolliti wiide ɗum wona ko yadata e saria le majjum du ɓe mbi ɗum faabo wadde bonandaji le leydi ndi tawe a ñangaka
hono radio ji ɗi mbawata anditinde yimɓe ɓurɓe fof fofude le alhaali farati ñawwuli le leydi ndi ɗum woni fanda kawrital fuɗɗolngal altinere keñan to kay toon wonande radio ji ben tonɗi e hakke noga yo golloɓe radio ji jokkodirde studio tamani ben hawriti e ngal ɗo kawrital jande e faamu keɗɗano keɓan en nelaɗo amen to kay toon juliette kulibaly du fostango omar waygol e alisisi
ko woni fana ndeɗo jande yo famminde yimɓele wonɓe toonɓe ko nayiri bangal ñaw coronavirus les région kay o région ɗo ñaw o ɓuuri fou matede Issiaka Koulibaly kañum laami fedde irtel nde les région kay o keɗɗen komo sifi dow hen
minen yimɓel golloɓe le radio ji ɗiɗu miɗe wawi wiide iɗum woɗani men sanne ɗum wallanmen heɓude faamu saabi ɗo miɗen gondi e dunki en andanɓe kabaru cellal ɓe gara ɓe kaltanamin hoɗum woni ñaw covid-19 o yalla somin turti yaade nokkule tomin gollata to minen ndu min keɓa martinde heddiɓe kumpa hoɗum woni ñaw covid-19 o yalla komin jangi ko ana heɓa sakade hakkude jamarde
kamɓe tawaɓe ley ndeɗo jande ɓe mbiɓe beltiki sanne wattu joni ɗum famminanɓe noɓe kani hokkirde jamare nde kabaruji lobbi no ñaw coronavirus o wori
ko adi foof andude hol ñabbuji kanɗi renede so tawi ñaw o saktima yettima aduna foof hono min gollowo radio holno kanmi yarude haaɓe keeɓa hen faamuya so ɗum ɓenni mbeɗa yiɗi famde kadi koye ñaw covid so ari hol kanɗo namnede hol kanɗo famminde yimɓe holno neɗɗo waɗirta ha danda e ñaw o ha hisa e ñaw o
miccitede wiide famminde ɗiɗo radio ji jalleni ɗum jokkititte toon faali sappo e jeɗɗi lewru mars warore ndu ɗum ko Juliette Koulibaly heɓini studio tamani kayi
dongal ñaw coronavirus mbiyan ñawɓe holtama wiide ñawɓe nogayo ɓeydiki hen jettoon mbiyan camtanama tato heddiki hen ɗum woni ko holti dogotoro en denno so adaɗo fof hawrintinama wakkat juuno ñawɓeɓe yo uña jetto temmere jeeno e tapantato e tato ɓen mbiyan camtanaɓeɓe yo uñaji jeegomo e temeɗen joyo sappo e go o mbiyan iwɓeɓe yo temmere tato capanɗe jeegomo e tato bangal yewtere mbeɗe acti covid keɗɗano keɓe en Aissata Diarra to fofitan Ousmane Ñalibouri Oumar Waygal
Mali heɓi botoru mum arande ru safari ñaw coronavirus ley balɗe ƴaɓɓiɗe ɗum sakkitama ɗo Bamako ɗo yoɗum butoye ndiyam pese ujunaji temettati e capanɗe jeenayyi e jeego wattu gonɗen joni ɗo andaka nde peskuru ngol fuɗɗata fuu e tawede nafaɗam ndiyam pese haali haldi ana heewi dow muɗum hakkunde yimɓe Mali yogaɓe ka ministére humminide cellal nde holliti wiide yimɓe mbaltina hakkillaji muɓɓen anne ko Kalifa Goyta heɓini e dow faccitam Oumar Waygallo
haalude mawdi sijo tamani yontere ƴaɓɓinon nde yowiki dow majjum kanko laamiɗo fedde nde noddirta amarkre nde o waɗi dow hen landol Mamadi Djula Dramé willamo ana hani ɓamde dow hen ɗati teltiniɗi yalla fesugol ngol ana waɗa
ko ɓuuri hewde fandaji ɗiɗo waccin ɗi huccantake hoore kamaru muɗum jaati minen landa koye amen e dow nafaka ɗiɗo waccin saabi ñande foof yo kabaruji keesi dow ñaw o e fuɗɗode muɗum sifa goto wodi noon hande yo fa sifaji tati
jottino o kabaruji suudu ministre humminiɗo kabaru cellal le leydi meɗen ndi marka ceddaw o wiɗati ɗi fur jaltinama dow hen
ga enne kay sifaji resugol ɗiɗo pikiriji ɗi latto sababu waccin ngaji ɗi heddoro nafukaji muɗum hulti noon tan min gana fe hulɓe so dongal halkugol ɗiɗo waccin ngaji ɗi batte resugol ndenno ndeɗo wembre kay immiki
le kedde leydi ndi hakkillaji jamande ana fecci bamako fa jottida yoro so kanye kulli koro
min andani jati le felti dun pikede e nanalle andimi wiide leydi mali ndi hebi vaccin ngaji no covid 19 e mi jagi fu du kabar mudu denno mi hasindini fa hande kabaruji hantidi wurande kambe donc en kabar mudu
yoga pelle societe civile dem bi lamona han yeltini do hen dati hokka jamarde hakkillaji lobbino fesugol fa nyaw coronavirus o sakke hani wadirte
ngaran kelde na joni landol keddode en goto professeur yakuba toluba notongol kanko wonno horejo nokkudi debbo do nyaw coronavirus sawrete hopital ponji.
Allô professeur.
Sama kalisi bi na wawi latare sababu ra wondiral nyaw o.
Ti impact.
Soni hultama papi na ra ba nyaw o den no kalisi bi dun ra ban siki wala. Ka biyeji ibo jile machine ngadi kay ngala fi cedele. Yama yo biyeji di ngoni hakunde juri yimbe le li lu moje ko nani mun en. Dum ka wara tan nyaw covid 19 fa nyawuji goddi na wawi hebede bawar mudu.
O kaddu en e acti covid handen njokke tabade wajuji docteur en fa den do e nyaw coronavirus o ono e sekirabe mon fu.
Studio Tamani. Studio Tamani de Faba Mouya, gouvernement Lady Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe sangari le kabar jamen raison ngaydi em jan fahande wala mbian ko mata bangal doktoro en jego mon be jon en kaborde an be andita ka ciuti beten kenyan sapo e joy leru mars le commune jaradugu kafu cercle kuchala e le kabaruji hebadi ton holitama wattu mu be do gollobe ciuta e be gondi non e madara nyaw gite le mairie commune o jati ben heja be lamu commune ben gondini o do kabar andon bidi o do nuk o di inaki fi an wara libbi kewdi hande sato e sato woni ko mbien mangal pade be njahata ton wadde lugaji to bafla be ton holitama wiide fesagol polio latake fe mbien ko yela ko le janyeli cellal mabbe sarabe hewbe caliki fe sukabe mabbe pese sabi e wi mabbe gollo jontinambe wi ben horejo dental pelle asako en so wona be ben noddi solla sabe yalla le nuku jogaji sarabe na njoppa lawol cillo dido bol mbien satama nyande sapo jenalur mars ben badde joy wadata e gollo en tibinan nakbaru di to sigaso tun nyande asawerende artisan embe humputi jamarande yimbe gonbe le fedde mabbe lulirde mutiel yalla hinadi kabaru kalisi e be landini be mbiyande de do fedde latuto sababu pabo deral hakunde artisan en sigaso ngittibe sanne odo mbiyen anya dum timinta kabaru jamme hande mutitan babu sata fu humputade e do bembal amen 3w.78.org madu noddon via mo 37321 do sede yotre medde magazine.